Kuva igice cya gatanu. Farawo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli bagaya Mose na Aroni, Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana ya Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo mwumvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi itatu dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, niki tumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bati, nimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere. Nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kuwubagabanirizaho na make, kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya bayikore, be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko buretwa basohokana n'abatware bo muri bo babwira abantu bati, Farawo aravuze ngo ntabaho inganagano, nimugende mwishakire inganagano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano, kandi abakoresha uburetwa babatera umwete bati, mumare umubare mwaciwe w'uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. Abatware bo mu Bisirayeli, aba bakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara, barakubitwa barababaza bati, niki cyatumye mudasohoza umubare mwaciwe ejo na none, ntimwuzuza amatafari nka mbere? Maze abatware bo mu Bisirayeli baragenda batakira Farawo bati, niki gitumye utugirira utyo abagaragu bawe? Abagaragu bawe ntanganagano duhabwa, maze bakatubwira ngo tubumbe amatafari, kandi dore abagaragu bawe turakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. Arababwira ati, murabanebwe, nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo. Nuko none nimugende mukore, kuko ari ntanganagano muzahabwa, ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari. Abatware bo mu Bisirayeli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumbaho na muke w'uburetwa bwabo bw'iminsi yose. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira. Barababwira bati, Uwiteka abarebe abacire urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, niki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito.